Ekitongole ekivunaanyizibwa ku kampuni za insurance mu ggwanga, Insurance Regulatory Authority, kitongozza enkola ya insurance eddukanyizibwa ku musingi ogw'obuyisiraamu, emanyiddwa nga Takaful Insurance. Enkola eno ebadde maze ebbanga nga yekenneenyezebwa abakugu mu insurance, era bategeezezza nti tegenda kuyamba bayisiraamu bokka, wabula bannayuganda bonna basaanye okugyettanira olw'ebirungi ebigirimu. Mu nkola eno aba kampuni ya insurance ekola amagoba egabana kyenkanyi ne kasitoma waayo, so nga n'okufiirizibwa era bitambula kyekimu. Bw'abadde atongozza enkola eno ku kitebe ky'ekitongole ekirungamya insurance mu ggwanga wano mu Kampala, ssenkulu w'ekitongole kino ekya Insurance Regulatory Authority, Haji Ibrahim Lubega Kaduna B, ategeezezza nti amateeka gonna ageetaagisa okulungamya empeereza ya insurance eno gamaze okubagibwa, nga waliwo ne kampuni ezitunda empeereza eno wetwogerera.
Ekisigadde kwe kulaba nti no tuteeka mu nkola amateeka kye gagamba, twongere abantu abo okubasikiriza ababadde batagula insurance olw'okubanga waliwo obukwakkulizo bwe batakkiriziganya nabwo mu zino insurance ezibaddewo, ate nga nabo bannayuganda era beetaaga okugula insurance. Waliwo n'abalala abadde bagula insurance mu conventional insurance, mu insurance ezibaddewo, naye ng'ate bawulira nti baagala kubeera mu kisanja ky'abano abakozesa amateeka ga sharia, kubanga mulimu ekikulu nti kasamukola y'amagoba mugagabana mwenna abaguze polisi oluvannyuma lw'ebbanga.